Yalio kanga netonya Netulaba Ensisira Weze kanye mioyo Misani abange tuina nyingi Mwabo Luganda tuina nyingi Abe mikwano tuina nyingi Hana yeno ya kulwala Obulwadde ye mizani omukwano Mukulwala olabira abe mikwano Atera olabira atakuliko Hamazima tegereza Bwena lwala juzi katono luntwale Naita kulugwanyo Mube mikwano mwena lindoza Hamazima mwanja bulira Hana yeno ya kulwala Obulwadde ye mizani omukwano Mukulwala olabira abe mikwano Atera olabira atakuliko Amazima tegereza Bwena lwala juzi katono luntwale Naita kulugwanyo Mube mikwano bena lindowoza Amazima mwanjabulira
www.mp3ugandanmusic.com